Here's another one.
Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Touch.
Nikubali. Macho yanaona mbali, na kama basi na kwenda safari. Moyoni yani sina hali, umenifunga ndo na kamba kali. Macho yanaona mbali, na kama basi na kwenda safari. Moyoni yani sina hali, umenifunga ndo na kamba kali. Unajua mimi nakupenda tu, hakuna mwingine. Unaelewa nikishapenda tu, sioni mwingine. Na moyo wangu mami unausumbua, unanifanya kutokucha nalia, na moyo wangu mami unausumbua, unanifanya kutokucha nalia, macho yangu yamekuwa na wewe, na moyo wangu kakupenda, mdomo wangu umesema nawe, kipenzi namba kubalie. Macho yangu yamekuwa na wewe, na moyo wangu kakupenda, mdomo wangu umesema nawe, kipenzi namba kubalie. Macho yangu yamekuwa na wewe, na moyo wangu kakupenda, mdomo wangu umesema nawe, kipenzi namba kubalie.
Nikubalie.
Usitingishe kibiniti, usije ukanichiti. So kama na chimba biti, ana wengi wana mapenzi ya wizi. Ona usiasikie maumivu yanauma mama, bora wasikwambie ya uongo tukagombana. Sio leo hata kesho mama, penzi langu asiive. Sio leo mpaka kesho mama, kama kuna ufa nizibe. Kelo 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 mama, wengine wana this eti una galama. Na ulivyo toka shicha, usijali tupige mapicha. Cheki walo mewaficha, cheki wengine wamekasilika. Na sio leo mpaka kesho mama, penzi langu asiive. Sio leo mpaka kesho mama, kama kuna ufa nizibe. Minapenda unavyo dance, dance, unavyo kata mama. Minapenda unavyo dance, dance, mi unanichanganya. Minapenda unavyo dance, dance, unavyo kata mama. Minapenda unavyo dance, dance, mi unanichanganya.
Nanifanya kutokucha nalia.
Macho yangu yamekuwa na wewe, na moyo wangu kakupenda, mdomo wangu umesema nawe, kipenzi namba kubalie. Macho yangu yamekuwa na wewe, na moyo wangu kakupenda, mdomo wangu umesema nawe, kipenzi namba kubalie. Macho yangu yamekuwa na wewe, na moyo wangu kakupenda, mdomo wangu umesema nawe, kipenzi nomba kubalie.
Touch sound. Touch.